SMG.
Takuletea zawadi ya maua, penzi nikirudi. Mara nimekumisi sana, najua unapendaga waridi. Siku moja naona kamwaka, nisipokuwa na wewe. Ingawa nipo far away, mawazo yangu yote ni wewe. Navokupenda baby, siwezi kukuchiti, I swear. Nambo jitunze mpenzi, usije nisaliti. Take care, long distance, so mwisho wa mapenzi mpenzi. Wasikutishe marafiki, wakakupa pressure, wakwepe washenzi. I miss you, oh baby I miss you. I miss you, baby I miss you. Kushindana na mapenzi, tunajenga maisha. Kandarasi na mjenzi, yeah. Maisha natafuta, kipata nitakuja, kikosa nitarudi, nikuonewe penzi. Hakika unanifa, najituma kutafuta, kipata taleta nile nawe. Navokupenda baby, siwezi kukuchiti, I swear. Nambo jitunze mpenzi, usije nisaliti. Take care, long distance, so mwisho wa mapenzi mpenzi. Wasikutishe marafiki, wakakupa pressure, wakwepe washenzi. I miss you, oh baby I miss you.